wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Masar ayaa sheegtay inay soo dhaweynayso bayaanka uu soo saaray golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee ku aadan dib u bilaabidda wadaxaajoodka biyo-xireenka ee dalka Ethiopia. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar ayaa sheegtay in bayaanka golaha ammaanka inuu dhiirigelinayo wadaxaajoodka garwadeenka uu ka ahaa midowga Afrika iyo goobjoogayaasha kale ee caalamiga ah, taasoo kor u qaadaysa geeddi-socodka wadahadalka. Go'aanka ka soo baxay golaha amniga ee qaramada midoobay waxa uu muujinayaa sida golaha ahmiyad gaar ah u siinayo xiisadda biyo-xireenka Ethiopia ee wabiga Nile, iyo in uu dareemay in xiisadani saameyn xun ku yeelan karto amniga caalamiga, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar ayaa sidoo kale sheegtay in bayaanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay inuu yahay mid taageero buuxda siinaya sidii loo dardargelin lahaa wadaxaajoodka uu waday ururka midowga Afrika, iyo in dowladda Ethiopia ay aqbasho sidii xiisadda biyaha wabiga Nile loogu dhammayn lahaa heshiis qaanuuni ah oo rasmi ah. Saamix Shukri, wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar, ayaa horey u xaqiijiyay in heshiis adag oo laga gaaro biyo-xireenka Ethiopia inuu baajin karo in mandiqada ay gasho qalalaaso adag iyo xiisad xun oo saameyn xun ku reebta gobolka oo dhan. Hadalkan ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira ka jeediyay golaha jaamacadda Carabta toddobaadkii hore, isagoo si adag u sheegay in xalka keliya ee xiisadda wabiga Nile inuu yahay heshiis rasmi ah oo qaanuuni ah in ay wada galaan dowladaha Masar, Suudaan iyo Ethiopia, kaasoo ilaalin kara danaha saddexda waddan. Wadahadalada biyo-xireenka Ethiopia ayaa ahaa mid cakiran 10 sano ee ugu dambeeyay, kadib markii Ethiopia ay muujisay in biyo-xireenkeeda uu yahay mid arrimaha gudaha ee dalkeeda, isla markaasina waxa ay buuxisay biyo-xireenkeeda muddo 2 mar ah iyadoo aan weli heshiis rasmi ah laga gaarin xiisadda. Dowladaha Masar iyo Suudaan ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka dalbaday inay soo farageliyaan xiisadda si loogu qasbo Ethiopia inay dib ugu noqoto miiska wadaxaajoodka, iyo in lagu qasbo in ay doojiso buuxinta biyo-xireenkeeda inta laga gaarayo heshiis sharci ah oo ku qotama xeerarka buuxinta iyo howlgalka oo ay wada ogol yihiin saddexda waddan. Dowladda Ethiopia oo ka mid ah dalalka uu ka soo burqado biyaha wabiga Nile ayaa bilowday dhismaha biyo-xireenka ugu weyn Afrika sanadii 2011, kaasoo haatan maraya gabagabo, iyadoo ay sheegtay in ay ka dhalinayso koronto. Laakiin dowladaha Masar iyo Suudaan oo ah dalalka hela qulqulka biyaha wabiga Nile ayaa sheegay biyo-xireenka Ethiopia inuu saameyn xun ku yeelanayo dalalkooda, ayna tahay in heshiis laga gaaro qaabka buuxinta iyo sida uu howlgalayo biyo-xireenkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.